Kitongo lechirunga miamirimu jaa insuwa mguange cha Insurance Regulatory Authority cha njude vila giro ebigendo kugobererwa mu kuddukanya insuwa etambulizibwa ku musingi ogw'obusiraamu ogw'amateeka ga Sharia eya Takaful Insurance. Takaful Insurance ezingiramu kugabana magoba n'okufiirizibwa kampuni ya insuwa kweyitamu wakati waayo ne bakasitoma. Akulira Insurance Regulatory Authority Ibrahim Rubega Kadunabi ategeeza nti ebiragiro ebifulumiziddwa byakakasa nti mpawo muntu alekebwa bbali mu nsonga za insuwa naddala eri abo abaagala okuddukanya entegeka eno wansi w'amateeka ga Sharia. Bino Kadunabi abyogeredde mu musomo ogw'okwojiwaza abantu ku biragiro bino ebinaalungamya ensuwa ya Takaful nga babadde mu Kampala.
Tulina company jitwamala okuwa license tunda insurance eyo eri ku mateeka era ngokusinziira kyetulaba olwaleero ekisigadde kwe kulaba nti no tuteeka mu nkola amateeka kye gagamba twongere abantu abo okubasikiriza ababajja batagula insurance olw'okubanga waliwo obukwakkulizo bwe batakkiriziganya nabwo mu zino insurance ezibaddewo. Bano abakozesa amateeka ga Sharia mulimu ekikulu samukora ya magoba mugagabana mwenna abaguze polisi.